basketi sanfɛcɛliw bunagun kan, basketball Africa League nanko bal Rwanda jamana kan, klɔbu nani minnu bena demi-finali ɲɔgɔndanw tan olu dɔnna. Stade Malien de Bamako ale ni Egypte Alali be ɲɔgɔn sɔrɔ. Angola Petro Luanda ale ni Senegal AS Douane be ɲɔgɔn sɔrɔ. Demi-finali ɲɔgɔndan fila be tan sini araba mɛkalo tile 24 san 2023. A ɲɔgɔndan fila tɛna nɔgɔya, a ben'a fɔ finali ɲɔgɔndanw don. N'i b'a dɔn ko Sengola be klɔbu nani ninnu kelen-kelenna bɛɛ la. O kumasuru ye min ye, ɲɛbila ɲɔgɔndanw bannen eliminatɔriw ko don a yira. Dakar Senegalikaw fɛ yen Conférence du Sahara kɛnɛ kan marisikalo tɛmɛnen na jɔnjɔn tɛmɛnen bɛ klɔbu min bolo Tunisie US Monastir ko don o binna. Ɲɛbila ɲɔgɔndan filanan na Conférence du Nil Caire Egypte o fana kɛnɛ kan mɛ kalo in daminɛ na o ma nɔgɔya. Rwanda janjo la farafina klɔbu ŋana segi de y'u niyɔrɔ ta a la. Nani binna, a tɔ ye nani ye minnu bena demi-finali ɲɔgɔndanw tan. Hakilina jigina bal basketball Africa League ye kɛnɛ ye min bɛ farafina gun klɔbu 12 kofɔ a daminɛ na minnu bɛ ɲɛbila ɲɔgɔndanw tan n'o ye eliminatɔriw ye. Klɔbu 12 la segi de b'u niyɔrɔ ta cɛminɛcɛw ka kɛnɛ kan Rwanda. Ɲinan san 2023 y'a tako sabanan ye. Ani fana bal ye basikɛti ɲɔgɔndan belebele ye farafina gun kan min bɛ ka tan l'amerikɛnw ka NBA ani FIBA Monde diɲɛ kurukara basikɛti ɲɛmayaso ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traorika la Selidon.